Navyojua panapoishi wawili wapenzi, hapakosi mikwaruzano. Kama ni kweli tulipendana wenyewe, sasa kwa nini tugombane? Situngekaa tuyaonge, tumalize na maisha yaendele. Situngekaa tuyaonge, tumalize na maisha yaendele. Tumegombana hata siku tatu bado, leo nyumbani kwa kuna rusharo. Najiuliza, 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 huyo mshenga alitumwa lini? Najiuliza, 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 vikao vya rushwa likali? Najiuliza, 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 huyo mshenga alitumwa lini? Najiuliza, 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 vikao vya rushwa likali? Alinisahaulisha yote niliyopitia, alinifanya mtoto nikadeka. Alinizuga kwa chungwa nikajiona napendwa, kumbe nafanywa dalaja, penzi lake jicho chongo. Hata babu alinambia kuwa nao makini, wanawake ni waongo. Naona aibu bala, mteficha wapi sura yangu nambie? Wananikejeli shoga zake, wamenipa kadi niende nihudhurie. Kweli mapenzi si nguo, labda ningeazima nivae. Wala mapenzi sio bidhaa, niende dukani ninunue. Tumegombana hata siku tatu bado, leo nyumbani kwa kuna rusharo. Najiuliza, 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 huyo mshenga alitumwa lini? Najiuliza, 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 vikao vya rushwa likali? Najiuliza, 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 huyo mshenga alitumwa lini? Najiuliza, 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 vikao vya rushwa likali? Naona aibu bala, mteficha wapi sura yangu na mie? Wananikejeli shoga zake, wamenipa kadi niende nishuhudie. Naona aibu bala, mteficha wapi sura yangu na mie? Wananikejeli shoga zake, wamenipa kadi niende nishuhudie.
No.